sawirkii toman iyoona ilama malaa'igtii rabbiga maryan iyoona yuusuf yaale waranti waqtigii hore yaa rabbiga ahdi sidan ku gaadi ba'dishay lan isin gargaaro yaasin dire rabbiga ogsoonaay unuu dadhun intii ane laakiin eebbahay mana hilmaamaaw maya rabbiga unuun na jeceliye sidaas dartiyey yaah aan diri wiilshay iise madiisamada ka kooyi iise maay aan kooyi ardiga intii ummadda dhammaantiyey u gargaaro hadda ka hor may jiri jiri bil aan magaashay maryan la aro ibraahim farajay yaah ki dhalati nin ma lahayne ebadshayna magal ma aragne laakiin nin yuusuf la araw yaa inni kahsanayti maalintii oya malaa'igta rabbiga samada ka kooyti mayna ati maryan ha un absatooy unug yaa dhali doonte magaashayna may la aree iise walaalikii jeede taas ma anheed gargaare ummadda oo dhan yaa in gargaare dembigoodna mal ha suusadaaw mar lamaad yaa malaggii rabbiga riyo anki kooyi yuusuf wayna arey maskadaa shaki an gelisooy balantaas unug bil aantaas unug yaa dhali doonte rabbiga dhinaashay yaa ki kooyi unug shayna kii eebbe yaa nogode maryan iyoona yuusuf sidii rabbiga an sheegi yaa weeleng.